No, 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 no. Ya umefunga chumba, unani para mama nipo nyumba. Chumba, unafana na 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 uka kwa kiti. Jicho lezi lezi, unikuni erazi. Tuitu mwage wazi, tunishia simatia. Mwini sipoteze mahati, nipe inafasi, nikuweke wazi. Jisinava danki, danki, ye, uye. Gizani, barandani, tumbani, sakafuni, uwani, majumbani, wenami, wasituwe. Ulalalolo, ulalalolo. Me and when I met you, you know the past. I need to do a push. When you took a money, mama, but see me pass you. Turn on the cool skin, I never hear from you. When you find me, I know you. Is that me? But I know.